sewere noga e jena lewru julio hitande 2023 sukaɓe jokkolɓe tawi ɗon le malifu e mangal muɗum ona bisimilla heɗade kabaruji kertonoɗon ɗi min Ousmane Ñaly Boul e Oumar Waygallo gooni noon ɗo Baru bisimilla aɗa selli
basa fooɗay Ñaly
e haram weeli
inchallahu miɗen gondi hen seeɗa
seeɗaen
amin ya rabbi
hayɗo no gonitoon hannde
no mbiretenno ko watte hirande hana jonngude sanne haa laaji ɗiɗo kana hebbinede Ousmane Ñaly Boul sembe kabaruji ɗi anni ɗum won nokku noddirteɗo risi micciteɗe wiide batu mawɗo kañum wondi e wadde nokku noddirteɗo saint pétersbourg président assimo goyta Antoine Malikoɓe sukaɓe ɓeydo kelliti wiide ko heewi an domti le oɗo golle caggal muɗum kalan kasara gaɗɗo nokku noddirteɗo leeya ƴiɗum le commune Djeli Boule région Kayo wiyama sukaɓe jokkolɓe sappo en jettom jeeyaɓe ley gendi wotiri kañen keddi le maayo gecci goto murtanto wakkande ɓe gandino Espagne garen timmiren birki sembe calɗi
baro no mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗi batu hakkunde risi e afrique waɗi alkamisar e aljumare yaɓɓine nde nokku noddirteɗo saint pétersbourg mali jama mum kurɗomo hoorejo laamu hakkundejo ardi kawri hen
micciteɗe wiide pelle sukaɓe jokkolɓe gonɗe le leydi meɗen ndi holliti wiide beltiki dow hen sanne ka ɗum e tawede fo ɓe mbi hono ɗiɗo batuji mawɗo sana gaɗana hani ko tawi sukaɓe ɓeydu tawe toon koyɗe muɗen gatte ley hen keɗɗemo kanko noddirteɗo Abibou Dakko yo kanko laami fedde sukaɓe jokkolɓe le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
leydi mali ndi ana haani miijaade ndo ɗati fuu mbawɗi yerwinde ɗum fayotto naɓirde ɗum yeeso banngal keɓe le kawrtal ngarongal ngal ka miɗen jiiɗi sukaaɓe jokkolɓe kañum en du koyɗe mumen tawe hen yalla eɓe paama ɓe laato du yimɓelle mbaajotoɓe kananke laamu hakkundejo o ndo ɗati ɗi haani jokkude fa naɓira yeeso leydi minen du miɗen jiiɗi koyɗe amen tawe ele golleji ɗi haalaji muɗum wondi haalede hannde nde adunaro allah ndu yalla mbiɗa keɓa lanndinade fa gasa ele jooɗa haalaji ngaroji ɗi
fa hannden keɗɗene caggal leydi meɗen ndi to Niger to manngal mbaɗ en cammini laamu gonno ton alkamisare ƴaɓɓine nde ley majjun dabareji kewɗi ɓamama hono uddugol keeri leyɗe dow e leydi fuu waɗgol koɓe mbiyata couvre feu
fedde conseil national des jeunes wonde to Niger to holliti wiide sukaɓeɓe joƴƴina hakkillaji muɗum wala fuu ko hewti hono malinkoɓe wonɓe toon ɓe
ɓe darti e sukaɓe mali wonɓe toon kaaɗa e hannde muɓen fa ɓeydoreɗen faama keɗɗen ko Sadou Alkhalifa May Gawi ɗo faccitago sitta sidi ɓe
mais jokkina badde sariyaji hollitade hooreɓe leydi nin saɓɓe wi amen patmi watta koyde amen e ɗi kabaruji politique ko leydi tomin jooɗi toon suka jogonle feu gooto watte koyngal muɗum nde o immadira waɗaɗo mais watta bonala fuu nde hippugol laamu leydi Niger waɗaɗo o torra fuu min maate le on watti ɓe uddi keerol hakkunde leyɗele le o watti nde botigaji ana uddita ɓamɗe jetti jamɗe yaade noga ɗiɗi jamɗe homo fuu ana wawi sodde ko haajan le on watti torra heɓe feu gooto le o watti
gendi leya gondi ley commune Djeli Boule région Kayes sukaɓe muɗum sappo e jettono yonkiji muɓen Moursa ley maayo Guesi o kabaru yette ke saraɓe mabɓe jamma noga e ɗiɗi fa wiyata noga e tati lewru juillet ndu yaadinoɓe mabɓe hiɓe gal jottini o kabaru
awo foye fe ɓeɗo sukaɓe wiyama maayo Guesi to murten to nokku noddirte nuddi bou toon ɓe darti fa ɓe taccita ɓe keeda e leydi Espagne ndi lanɗo golli ko gollata Ousmane Ñaly Boul ɓe furdu ɓe keddiki ley
sen ƴiwi en Kayes e jaran le wuddu leydi meɗen ndi hota jaati duwansa ɗo sukaɓe jokkolɓe temede temede maji albare ƴaɓɓine nde holdinde metti muɓen e taƴugol courant ngol timmata le o nokku
ɓe kolliti wiide ngallure nde aɗa ɓuuri balɗe sappo ñalawma hannden o courant ngaji ana gondi e taƴude le oɗo nokku woɓɓe kollitiɗe ko laati sababu muɗum usyo motere mawde wonde toon nde kañum boni ɓeɗo sukaɓe mbiya ɓe darta motere o moƴƴintine ko yaawi yalla ɓe kewta courant ngaji le ngallure nde fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirta Aminata ɓurɗo anditirede soma ise bere o komo sifi dow hen kanko laami fedde kafo nde
ana fota balɗe jeene hannden meɗen le nuure ɓe wi amen noon ɓe wana ɓe fiya dabiriji hono no courant wartirta giddi altaneren watti sappo jetti jamɗe fa joni le gendini courant wala nokku fuu soni walani gollidirade commandant kañ académie ɗon tan ɗum ko courant woni o courant ndu ana taƴa samoji bange goudron ɓene wondini e moƴƴinugon courant ngaji ɗin gaɗɗode longi heɓde lawol ɗum woni goho amen wadde murtere hollitude metti amen ndu laf heɓde kural le genni amen ni ɗum saabi so min yalti min holli metti amen ñolman hannden
ley wattu sakitiɗo gerengaji sukaɓe jokkolɓe ɗo bama ko ɗo hollitama wiyede jamba sanne baru aɗa andi saabi heɗum
ɓe mbi sukkara ko tiiɗi kode usu
sukkara ko tiiɗi baru holtindi wiɓe sukaɓe jokkolɓe wona kamɓe tan woni mettaɓe dow majjun fayi hono sottoɓe jinmere kañum du e yaroɓe fuu kolti wiide tiɗɗugol sukkara ngol ana waɗa tora dow muɓen fa ɓeydureɗen famma keɗɗen ko sukaɓe jokkolɓe yogaɓe mbiɓe sali sisogolandir do faccitago sita sido ɓe
sukarote jinmere bo par ce que ama
sikkor kilo kilo goto ana ciotte fa temdere chapande joyi ñolman handen kili amen ko heewi ana waya handen wi zingaj amen sikkor wala e mudun le ñolman handen mi acci yarda jaati kafe atte fatade sumbi kuma yarta sabe tidala sikkaron men so men miili ummun atte hanne jaati mi happondura bo sappo sappo goto fu yalla me soda sikkar atte me jara mi wawadde joon ñolman goto mi yarta atte watti so wala fa kikide so hebe sagin atte mi min jogi ngomje amen nyaama joon kay kosan sikkar wala fi majji
do re go ko mugana te sugurula
dun nabate mini magga yontere nde mini magga yontere nde ana fayu do kabaru bibbe rewbe hebbe sukabe be nata e dewle hono wombe sigaso
to jonebe kewi sanne e gallurende attawno hono massa dondoren kanyo ko nande muuden do kokki deddi fu dogirambe de usuna hono golle o woride
ay non jato ni ko holita wiyede dum woni ko kejaado meden gondo to sigaso to kristian dako o tewti famo do mudun hono be bibbe rewbe mburdi tawede ana jogi bibbe tay ngala e dew galla alisise cite cite be
bedo rewbe le ko heewi mu en fu yimbe be be gondi mu en tipirbe be caggal ko heewi hen du fu tawa mo be gala bawde bedo innirabe ana waawi tawede dum fu daranaade sadda wo sukabe mu en ko heewi mabbe ka fu wala ko golla le tiddala nawdo dum be goni mudum
je fait mon enfance
mimmi hebi biddo na arandrejo tammi dubi sappo e jeegon min tan wurntam mi wala bawde fu le watti joni ba wurlam o suka
min ta do mina nyosro chuwa mina
edale tiddalaji pawidi hebugol jawdi bedo innirabe be bamaka ko heewi mu en fu wonno yirete ele leede amendi wala fu ko be biyataake odo kabaru kana wembi sanne saraabe bedo innirabe jogibe sukabe
meni fa kontala
sukalon pamaron jogimi mi wala gorko dum debbo son jogi biddo so babum wala ton torrafu pura dum sabi fesu sukabe nyawi mi wala kalsi nyondebe ana metti famede sanne
vraiment an woni yebara gele khondo
odo kabaru ka ana mate sanne le region ay kidjide leede amendi le wi dunke andanbe kabaruji bilide fina tawa latade yaya tawi a wadai suudu ko heewi fu sabi yimbel be jokkataano kambe jaati watta du so bama deedi din jidaka don ko Christian da ko hebana si jota mani yure sigaso
barule cakkite yontere gonden yewtireji won gonde ton
sen jaari nokku no dirtere segu gallure caydele en biyan nokku mabbe no dirton kore o wiyama solado jebi kikida ko kanko no dirte ablo jarafa yotto askia mohammed isirando kuyate fu ebe ton kajar yotta ton fudu yodun mere mere
jamma ko watto 22h jamisa ko kanyudu ana woni e concert live club africa le diande bamako kura e natugol mudun yo temede nay dun nabaten e yewtere haru caldi championnat d'Afrique basketball bibbe rewbe kibina dubi sappo e jeego Mali woni champion d'Afrique
a won fofe Ousmane Niali Boulibe kebi o do ngal wakande pewtuno e Egypte de be ngatti ben baddi chapande joyi e jeddi ben kebi baddi chapande joyi e biere suka worbe kaybe kebay ko rewbe kebi koode sebe de tatobbe lati be kokkama en jenaari wobbe no diri dum kire wobbe no diri dum jakawalle
fa bedre ne fam kedena sita sidibe
le watti joni bibbe rewbe fiodo ballon leedi Mali basketball U16 kay hebi deswal aswel jabbine le nefirre ballon le corto jettiban nefirre ballon kambe rewbe fiodo ballon ekitebe to Moussa Sidibe be holliti bodde mabbe le nefirre ballon U16 be holliti daroga mangal ko homa fu milay le tarki fiirre ballon basket leede balede Mali wayi fi leedi Guinée leedi Maroc leedi Tunis fatade leedi Egypte le nefirre ballon wadande ciagal mudun hibbe worbe ben yaltinama to leedi Egypte le demi finale ngadu e tawede fu hebi ko noddirte medaille bronze ciagal e fi leedi Angola fa hande le fiirre ballon basketball hibbe rewbe fiodo ballon yaltinama to leedi Espagne le quart de finale fiado Canada ngadu tawede fu be fiodo bon U19 bibbe robe hebi darogan joyba le aduna fe mangal mudum
to kayto yambere sappo e go berde coupe be noddire coupe de l'amitié e asvere handen do noga jena lewru julien do
pit arande de dum wada hakkuli jammu kany e mallum le teremo noddir logo sabu sire holitini wiide ko yata équipe nga chapante tati kanye ngonde hawrudi le ngal do kawtal koni faana modou fa bioto yalla hono jam e deder kanye himme yurmen haani wartade hakkude sukabe jokkol wombe region o
baro a jaram he do kadde kabaru gida hande
en biyan do ngadde haddude kikidaande do kabaru gi sukabe fadbe jafino kon andirno do e set yow tremet no dirten tout so grendan war solon